Sawa sawa, Nebi West Nile Uganda, Steen Boy Maraboy, straight up from Wanyika Best Entertainment. And this one's special for ladies. Maraboy, tell them, let them know. This end records, deep on the beat.
It's deeper, it's deeper.
Ayira makawoni kwa kemaro sente. Kiwechu kwa minga mbeche kachunge Vicente. Kengo imaro sende rangi kiaru sende ga. Anjira makawoni kwa kemaro sente. Kiwechu kwa minga mbeche kachunge Vicente. Kengo imaro sende rangi kiaru sende ga. Bebe, kemaro anemiti mara. Anongobi sende para yuti genya imara. Echikiribanga ibi mara chileta. Inena sende para pe echako ringa ringa. Mana kachunke bini panga. Ipaka baby darling honey. Ibi mtu mafo nangi call lipstick. Nangi cheke kinda njira wedi pake ini queen. Yeah, mother boy, joy mash. Yeah, anjira makawoni kwa kemaro sente. Kiwechu kwa minga mbeche kachunge Vicente. Kengo imaro sende rangi kiaru sende ka. Anjira makawoni kwa kemaro sente. Kiwechu kwa minga mbeche kachunge Vicente. Kengo imaro sende rangi kiaru sende ka.
Klem pasente nyakumaran kuchunyi elem pasente ketichiri irachira anenu kitida kupatalo kitpat 2020 mwandua kuyamarat anangu sente teka su chingiti katango ekana penjo ine prende watenga ha enena peru motana worwat pelem pasere kiwe kigera waja for echalo LBC zibanga batipay kene sende mami kengo echa kukoya koya ewe kadongi paro dure traka chalo lik remungu konya antibinumika antidotes asua donga dore chalo nyatike. Yo, Steen Boy, any mama.
Anjira makawoni kwa kemaro sente. Kiwechu kwa minga mbeche kachunge Vicente. Kengo imaro sende rangi kiaru sende ga. Anjira makawoni kwa kemaro sente. Kiwechu kwa minga mbeche kachunge Vicente. Kengo imaro sende rangi kiaru sende ga. Emiti kwa malaya loko maru para wenge tugura tuga karaberi urpanya pa tuga pe tuku ya Jeff ya.
Never 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 ani bicha makingo ase kukuja ni yango kumbuka ni yako emamba kwa pesa emi mapana jua wewe natoka kwa nyumbani yenyu amafanya pesa and anyone I'm yours you are mine don't let me lose of samba nini chali kila chali dealer chali big killer I don't get my pay we go bit girl na kano love is love but it's not all about money yeah.
Anjira makawoni kwa kemaro sente. Kiwechu kwa minga mbeche kachunge Vicente. Kengo imaro sende rangi kiaru sende ka. Anjira makawoni kwa kemaro sente. Kiwechu kwa minga mbeche kachunge Vicente. Kengo imaro sende rangi kiaru sende ka.
Nere Jimmy Japato Big Papa Young Boy Wasafi. Yeah, a king rapper, a rough guys. Mwanyika Best Entertainment. Rock Best Entertainment. Long Boy Style, Awiz Montana.